lapha ethondweni lethu nalapha empumakulo nalapha emzantsi afrika jikelele uye ke akusele wena mphulaphuli akuthathe lo mculo wakho wena mntu i-artist se online go iTunes no Deezer and also khona ukwazi ukufumana iplay kwi-radio stations zonke ezifana ne-SABC radio stations community radio station and also kwakhona ne-provincial radio stations uyakwazi uba usephakuye umculo wakho and then akwazi ukudistributha yena kuzo zonke ezi radio stations ndizibaluleyo khona namhlanje kuzobe sixokola naye namhlanje ngumcimbi kasandrorisa Capasso and Sampra namhlanje apha enkubeni Masuku sasikamkele kumntazana FM ma Prince Masuku
ndiyaphila
oh ndiyaphila nam ya ibintle chithi iveki ebinjani yakho iveki
ibintle kakhulu but
alright namhlanje sithetha ngantoni kanye kanye
namhlanje sithetha nge-music organization South Africa ezinceda i-artists ngee-royalties zazo okay ezikhoyo i-royalties apha e-SA ngusango ngusampra ngukapaso
okay
kubekho norisa zaphala ngorisa because it's the most abantu bayathanda ukuthetha ngayo Sizengu Sambo, then Zandi Bengezio. Orisa is a recording industry of South Africa. Into ayenzayo Orisa ukunika IISRC code. IISRC code ifana ne-barcode yengoma. Njengakhosi yakwaFepu, uyothenga loo nto uyithengayo okanye shopho shokungena kuyo. Ufike iskene ethilini before ubhatale ivele iprice yayo. I-IISRC code yenza loo nto egcwele. So ke ngoku kho ingoma yakho isebenziswa. I-code le yakho iyaskenwa ivele ukhokhe le ngoma nakabani wakabani. Then ke ngoku ba allocate ukuba okay iyasebenziswa ngoku. So yeah, code ngenza ngaloo nto uRisa wenza loo nto yena u-allocate i-RSC code. Then kubekho uSambu. USambu yi-South African Music Rights Organization. Basically uSambu yena uprotecta i-copyright zakho. Uyakunceda ukuba i-copyright yakho yengoma nje ukuba uyayi-onisha ingoma i-onisha kuwe nokuba i-percentages nokuba ngobani abantu abafumana i-percentages nguye o-administerisha loo nto uyawunceda ngokuba ukwazi uallocate i-royalties yena nguye otshekishayo ukuba okay ingoma esetyenziswe phi then acollecte imali from aba bantu ebesebenzise ngoma using ii-licenses ababanikayo then adistributise loo mali yenza loo nto.
Oh, okay.
Then then kubekho uCapasso. UCapasso yena yi-performances and organization yena i-artist yena usebenza nge-mechanical rights. I-mechanical rights yi-right yokuba ingoma yakho iziproduce. Example uyayenza ingoma ibe yi-MP3 okanye ibe yi-MP3 ibe yi-CD okanye ibe yi-USB. Kanti wena ke ngoku uye uphinde uthi copy laa ngoma uyisendele umntu mhlawumbi kuWhatsApp i-reproduction leyo okanye uthi copy ibe yi-CD eziyi-5 unike umntu oyi-CD i-reproduction leyo uthi copy uyayisenda ke-radio stations ukuba wabayidlale i-reproduction leyo so uCapasso umaneja ukuba ingoma yakho ireproduciwe iyasetyenziswa emva koko so i-mechanical rights leyo uyakunika ukuba ufumane imali ngokuba ingoma yakho isetyenziswe i-reproduction yayo not i-original but i-reproduction abayisebenzisayo then uCapasso yena uadministerisha loo nto ukuba okay ubani uyireproduce ingoma yakho ngokuba ayisebenzise u-DJ othile nekopi yayo so ngenxaa besebenzisa laa kopi yakho ukunika imali ngenxa besebenzise i-reproduction yakho then kubekho uSampra yena South African Music Performance Rights Association.
Mm.
Unda yenza yena u administrator immediate time right. In real time right, sebenza the performance. So no, every time the performer ingoma, we perform a casino, we perform a festival, we perform a TV. Usamba yena, every performance of the royalties. I am going to perform a license.
Ngiyakuva kakhulu kakhulu zonke zicacisile. Ingaba mhlambi ingoma ye-artist xa isetyenziswayo makhethe kubuzela xa isetyenziswayo mhlambi kwi-movie ingaba ikhona into ayifumanayo into ye-artist ingaba iba under kwezi zinto ubuzibizile Sampra kwakunye noSamro njani noCapas okanye mhlambi uvele afumane ii-artists pha
Yes, I mean, look at China for synchronization.
Okay.
Licensing ends, or I don't for students. Now, he has been starting from the Sambro. The Sambro is a Vishayo, Buba, Ingo, Mayako, Indaba, which is the Sweepy, Napi. So, we know the very last one. He has done the one for Lugayona because the amount is for Lugayona.
Sithola naye Prince Masuku mphulaphula apha enkomeni yethu ncokola nee-artisti zethu zalapha eMzantsi Afrika nalapha ephondweni lethu lalapha eMpuma Koloni rhoqo zingemigqibelo simane sidibana naye 7:20 kumdazana FM ku-89.5 Prince Masuku zikhona ezinye ii-artisti ezivele zithi hayi mna ndizawufumana imali ngokuba ndibane ndifumane ezi performances qha andisoze mna ndihambe ndiyorejistarisha ingoma yam ukuze ndifumane imali njalo njalo cause ezi radio stations sometimes azidlali iingoma zethu uthini kuloo artisti kumile kunjani
i-artist esitha loo nto iyazimosha because at the end of the day uyayinida i-performance structure because let's say we perform classes, candy classes, registration example, I tell them of my I'm going to go to the hospital. because uyazivalela ngokuthi azoresistance uzivalela ngendawo ezithile oluvalela ikhaso kukhale radio nakeefinki ezibesepha ngazo uyazivalela nangozo because ziyasika i-form of registration for those stuff.
Right, Prince Masuku, masibulele kakhulu futhi usinike nje amazwi akho kwakhona okukhuthaza abantu bamba babe khona nyani ngokwenene kwezinto Sambro Risa njalo njalo. Urisa nesiyalumbona kakhulu ke kwi-original CDs but I don't know noba mhlawumbe ubakhona na nakwisingizi na beningayazi nto leyo but ke ngoku undivule ilantuka ingqondo okanye undibonise enye into beningayiboni.
I am a member of the Republic. Adopt the PDF. We have all the signature for DNA.
Yes.
You can be email about what we sign, the phone, the routine. I don't need to go spend a money, your print, the form, the routine. We have signature for DNA, the whole spend. So we ask you, the minimum is if it's important and important, then you come out with the research. Before the rest of the dozen staff, he has files and only each. They never over any use registration. Even though they couldn't have any access for a few years ago, so long as the channel is not registered for Kesha or Kawayamba, we also need to get in, you know, and plus the protector from who manipulate, come back to who was whether, okay, so long as we also registered, they never over once of another charge, we don't register, so under here, even actually, we don't have to know, we could have like, but to know,
so for several cuts over and do all right, Mafuleka Prince, so go fumane ka kwepi e number ufunde ka kwona na kwepi email yako.
Okay, in the call at 0061 8588152, email ngo princemasuku@live.com.
Right, thank you very much kebuti Prince tibana ka kwona ka tshele tsane.
Okay, I'm going to put you.
Hayi sasibona naye Prince Masuku ke mphulaphula apha enkqubeni yethu sidlubala ngumcimbi obalulekileyo kakhulu ndinethemba noko nawo mphulaphuli apho ekhaya uzuze nto wena i-artist okanye unomntana ulafendile ukuthi ba i-artist lo mnana uyafuna ucula and also kwakhona nantsi indlela yokuba ufunde ukuba ufumane ezi nto zifunayo kanye kanye as i-artist apha eMzantsi Afrika okanye ube i-artist ephumeleleyo kufuneka kube njani na. At 7:30 sibe sibona ne ndaba zethu ze-sport entertainment koko emveni koko sichibane pha ngethu.